waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Susan Lee Abahed wuxuu ahaa sirdoon British ah, waxayna qoyskoodu u guuri jireen hadba meesha shaqo laga siiyo. Waxay ku dhalatay Nigeria, waalidkeedse waxay ahaayeen muwaadiniin British ah. Waxay kadib u guureen Imaaraadka iyadoo hal sano oo keliya jirta. Qoyskeedu waxay u safri jireen dhammaan qaybaha kala duwan ee Imaaraadka shaqada aabaheed awgeed.
We'd wait for my dad to come home and tell us what he'd been doing, which was chasing bandits, arresting people with cash.
Aba ayaanu sugi jirnay inuu guriga yimaado. Markaas ayuu noo sheegi jiray waxa uu soo qabtay, wuxuuna nagu dhihi jiray burcad ayaan eeryaday oo soo xirxiray iyagoo wata hub iyo maandooriyayaal. Caruur baanu ahayn, waanu iska aamini jirnay. 10 sano markay jirtayna, Susan waxay iskuulka lagu xarooda ka gashay England, waalidkeedse waxay ku hareen Imaaraadka. 1974-tiina iyadoo 13 jirta ayay reerkoodu u soo guureen Australia iyagoo beer ka iibsaday gobolka Queensland. Susan Lee ayaa sheegtay inaysan weligeed lahayn qorshe gaara oo mustaqbal.
I didn't consider politics. If you had asked me then what did I want to do, I would have said I want to fly an aeroplane. So
siyaasadda kuma fakari jirin. Haddii lay weydiin lahaa waxa aan rabo inaan qabto, waxaan dhihi lahaa diyaaradaha ayaan rabaa inaan duuliyo. Marka inaan galay siyaasadda waxay ahayd wax suurta galnimadeedu ay aad iiga dheerayd. Way baratay duuliyanimada oo waxay qaadatay laysanka duuliyanimada iyadoo 20 jira, taasoo hadda ka caawisa inay u kala safarto kursiga laga soo doorto oo ku fadhiya baaxad dhan 250,000 oo kilomitir oo u dhigma dhammaan baaxadda dalka New Zealand. Miss Lee ayaa sheegtay in dhulkaas baaxadda leh ay tahay sababta ay u jeceshahayba kursigan Freyr loo yaqaano oo ku yaala baadiyaha gobolka New South Wales.
To me, the you know, the deserts of the Middle East give me the connection to my country.
Saxaraha bariga dhexe ayuu i xasuusinayaa waddankan. Sababaha aan u jeclaaday miyigana waa sababtaas. Wuxuu i xasuusinayaa meeshaan ku koray. Laakiin sida ay ku soo gashay siyaasaddu ma ahayn sida caadiga ah. Waxay 17 sano beer kala shaqaynaysay saygeeda ka hor intaysan xiisayn shaqooyinka dowladda oo ay bilowday markay ilmaheeda u horeeya ay dhashay.
I started university at age 30, which was really the beginning of a long journey of understanding about why.
Soddon jir ayaan jaamacadda ku bilaabay, taasoo bilow u ahayd safar dheer oo aan ku fahmayay sababta aan u doonayay inaan qayb ka qaato mustaqbalka dhaqaale ee dalka. Markaas ayay siyaasaddu noqotay dariiqa aan u marayo. Waxay sheegtay in halka ay ka timid iyo meelaha ay soo deganayd ay dhammaan qayb ka yihiin qofka ay tahay maanta.
35 years after I flew out of that coal boarding school from London and landed in the bright sunshine of Brisbane. 35 years.
Soddon iyo shan sano kadib markaan ka soo dhoofay qabowgii iskuulkii London, waxaan ku soo degay qoraxda Brisbane. Waan ku noqday London. Markaan ka baxay garoonka diyaaradaha Heathrow, markiiba waxaan dareemay inaan gurigaygii imid. Waxba i xasuusiyay inaan gurigaygii tagay. Waxaan ku noqday Dubai sidoo kale. Waxaana dareemay inaan sidoo kale gurigaygii imid. Waxaan kaloo ogahay meel kastoo aan tagaba inaan u boholyoobi lahaa Australia haddii meel kale aan ku noolaado. Documentary ay s b s tu samaysay oo la yidhaahdo DNA Nation oo 3 qaybooda ayaa ka bixi doona ee telefishinka s b s-ta, waxaana qaybta u horeysa la sii dayn doonaa habeenka axadda ee bisha May ay 2020 tahay 8:00 habeenimo. Waxaad sidoo kale ka daawan kartaa s b s on demand mar allaaley markaa rabtid. Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.